ዋይት ኢታሚርጋ ደነማ ኢትዮጵያ ከሳ ከስማ ሚጣው መተሮ ሞረት ጌጌ ሰማጅሩ ረት ዱገበይንሳ ከለስ ገልመ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል ሂል ጌጌ ሰመረት አርገሙዳ ፈከሱመ ሲሪረ ጉዳ ሰናቦዳ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ አጋ መሰራ ዋይት አውሲት ጌጌ ሰመት ትርማቹዳፍ ኦሮሞ ተኩማ ለካ መንቱ ዋሽንግተን ዲሲ ትወልጌ ቱሬጀሩ ኮፕስቶን ሰገንታ ከና ሚሴንሶን ንመነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ከኮንግረስ አሜሪካ ጀቹራ በከቦን ወልዳላ ዋሶሮሞ ኩታሊ አሜሪካ ካናዳ በከቦን ዳበቶ ተሰደርካ ዱኛ ከነነ ካምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኢፍ ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ከነነ አርገመንከ ሳገቶኮ ሶራን በከሰረት ተርገሙዳን ዱገበን ሲቸስ ሂሪቸስ ወርዶፌ ቱሬ ገረሳተን ሲንዴብስ
አጀላ መከሞልተን ኮፒ ኸለተና ገናም ጀልቀበኒ ገልገል ሉመት ዱገባ ኢንስታን ጀልቀበኒ አቻሞ ሚሴንሶቲ መንመሪ ያድ ኡካን ረኮ ዋዋሲ ሆሮሞ ይማትካን ጨቀሳኒቲን ያድ ሳኒ ረከነን ገባቡ መት ወከን ፈካት
And the reason why people have so much passion is because they have suffered. People have gone through unspeakable horror and their pain is real. I can feel it.
The U.S. Congress should undertake a serious examination of development aid to Ethiopia to ensure that it is not supporting political repression.
You Roma people are suffering. I hear you and I share your concern.
ega malgo chudendama wanjedu irratti yade tokko motumman america da gargarsa oran ethiopia tib godu akrede belalu
in ma oremo ka kaji dukan asma talinji taniji finisor kanna de lokka tani finuma argo in ma oremo rasu hatta ma sitti bay fa argo balani rabbin hadas
ta kompitan hawas romo america yukoy kanmo united states ko pese kanata dabaletin namedut tiduf namdu fe wan rakko oromia gargara jurt kesa ዲማታኔቲ ዩ ጀሪካንሌ ረኮሳን ርገት ዱበቴቲኒ ምሴንስ መናማሪ አሜሪካንሌን ዋኒሳን ህመታን ከንጨቀሳኒቲ ነሙ ያዲሳኒ ረከን ተንማሌሌ ሀዋሶሮሞ ካናኖ ገርገራ ቴሉፈ ምሴንስት መናማሪ ሳኒ ካስ ኮንግረስ አሜሪካ ከስ ወጀታና ኮር ኮፔስ ጀዱቲ ፉላ ኩሩኝ ህዱት ወላርገኒቲን ረኮሳኒ ኮፓሌ ቴቲ ማታኒ ፉላ ሶዶም ጫልት ጀደን አነባጊቶ ኮፍርተማዩን ገርጃን ድራቲ ነሚ ዱፈ ረከኒ ሳኒ ህመቴቲኒ ካን አፋአኒ ዱበቴ ካን አሞቃሚ ሳኒ ረኮ ጌት ህመቴቲኒ አገር ሲፈታ ዱበቴ ጀደን ታኔጊ ፍጣታኒ ዱበቴ ይረደብራኒ ከራን ሄር ኢትባን ኩኒ ፔንሲልቬኒያ አቨኒው ጀደን ከራ ጉርዳ ዋሽንግተን ዲሲን ቀብዱ ኬስ ተቆ ከራ 5 ኪሎ ሜትር ሰዲ ሀጋ አፍሪካና ሚላን ቀጣሙራኒ ሀግብልቺን ስሞቱም አሜሪካ ዋይት ሃውስ ያን ታና ቦሪ ፍትዴብና ሚያማ ፈሞ ዱጋባውን ሲኩኒ ማልፈቅ አከባካቱ ደበራ ዱጋባ ምስኸሌ ከነራቲ ሚሴንስ ኮንግረስ አሜሪካ ጉድን ሚኒሶታ ከይሳ ፍለታማን ቤቲ ማኮል ሚሴንስ ኮንግረስ አሜሪካ መንመሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ ከይሳ ፍለታም ኬት ኤሊሰን ወረዳ በሚኒስትሪ ኢንተርናሽናል ፊቲ ኢንስቲትዩቲ ኦክላንድ ራዱፈቲ ረቀም ካኒ ነሞ ጋዜጣ ኢሳ አልጃዚራ ከዱሪ መሐመድ ደሞቲ ፊ በክቡቶ ታዋሶ ሮሞ ገርገራቲ ረክን ጀዳን ካን ዱበት ዱጋባ ምሳ ኮንግረስ አሜሪካ ቆፔስካና መቃ ኮሚሽን ምርገዳልነማ ኮንግረስ አሜሪካ ቶም ላንቶስን ቆፔሰን ቶም ላንቶስ ሂዩማን ራይትስ ኮሚሽን ጀዳን ዱጋባ ኢንስታናፊ ማሪ ዋጅር ሚሴንስ መንመሪ አሜሪካ ከት ኤሊሰን ፋት ሴማሪያቺስ ማሪ ፊ ዱጋባ ኢንስታን ዱበቲ ሚሴንሶቲ መንመሪ አሜሪካ ዱጋባ ኢንስካና ገልመ ወልጋይ ኮንግረስ አሜሪካ ዋጅር ፉላ ሄዱ ነሚት ዱፍ ከሰቲ ብራይደን ሃውስ ቢልዲንግ ጀራን ከሰቲ ማሪያቺሰን ሚሴንስ መንመሪ ኮንግረስ አሜሪካ ቤቲ ማኮል ኢዚቱ ጀልቀበ ኤጌ ነሙታኔቲን ዋንገርገራ ዱበቲ ቤቲን አከነት
The current situation in Ethiopia must not be allowed to continue. You Roma people are suffering. I hear you and I share your concern.
ሀል ኢትዮጵያን አማከስ ጅርቱ አከጅሩ ከነት ዴሙ መል ኡመቲ ኦሮሞ ረኮ ገራገራ ሀማከስ ጅራ ረኮ ከሰን ሂኑመኑ በጣ ከነም ብሮትልን እንደበርሳ ነም ህሪረ ነጋበይ ሂኒጣማ ነያጄፈማ ኡሌ ሀምቱን አናማ ነያጄፈመለ ጅራን
ኢታኑ ነሞ ሚሴንስ ሲማን ማሪቱንን
The Ethiopian government must be held accountable and it will take pressure from the Congress and the Obama administration to end this repression of the Oromo people. Later this week
Motumman Ethiopia wano jete fitiga fatama ta uqaba akabul jinsi president Obama rakko hamtu kanat abu jabesine muddine gafanna torban kana kees ambassadora Ethiopia United States jiru walin walarge nama hidu dhaaba rakkisu dhaaba ajjeesu dhaaba mirga ilman nama kabajajede ittanima
akkejecha miseensa kongres amerika tanatti motumman amerika gannum gannan Ethiopia dollar million heddu kenna akkisin saganta biyiti midaanum fudandaw dandeet qonnan jabe fettu fi saganta gargarati kennaf tanirra akke Ethiopian biye guddinna biisi guddisa mirgummati sille edduga fannaje namidi bin rakko oromia kesi jirtu jede dubbate miseens kongres amerika tifi hawaso oromo gabasi di sammo directora olantu institute oakland anurada mital Institute in Oakland tun in America California case jirt rakole hawasi gama jiren qonnatin daldalati misoma fi wan heddun qab qorat institute tun nen silleni ak Ethiopian fakkenna barkum la maf kudani afuri kessa United States ra qarqars dollar million dibjati fi jata mission yargatte fi BT jijjiram guddin case jirt jedam kessa tokkakrate area United States akrate le dubbat gabasi hunen isin ammo akka rakkola fi Ethiopia nanno oromiyati walqabate wan gabas gargara di saba institute nisani
Cornerstone of USAID activity in Ethiopia was to support GDP, a key element of which has been the relocation of 1.5 million people from areas targeted for industrial plantation.
Sagantan abigargar sa America USAID Ethiopia kagargar tu kesa tokko guddin biye kesa yokan GDP horin gargaru kana tolchuuf karoora jiru keessa nama miliyoona tokkoof kuma dhibba shan godaansisanii lafa sana hojii warshaatiif qopheessu karoorri kun warri achi qubatu egeree isaanii inni laalan lafarraa godaansisu nama didee maqaa akka akkaatti tolchanii humnaan godaansisan rakkoo kana dhaabii walabaa baankii addunyaallee gabaasee jira seerri farra shoor keessummaa kan Itoophiyaa nama hedduu rakkisee hiisise seerri kun gaazexeessota barattoota nama hedduu egeree biyyaa ta'umiid
wanti ta'uu malee akka daayirektorii institutii Oaklanditti
Current US support to the Ethiopian government, financial, political, and moral, is in danger of producing exactly the opposite result from what we intend. It is enabling an authoritarian regime to ignore the rights...
Gargaarsi Amerikaan Itoophiyaa gama misoomaatiin gama siyaasaatiin horiif yaadaan gargaaru waan dur baheef dhiise gama akka malee balaa qabutti deemuuf jira. Akka abbootiin irree mirga lammiiwwan isaanii dhiitan tolchuutti jira. Kun immoo jeequmsaaf nagaa dhabuutti nama geessiti. Kongresiin Ameerikaa horiin Itoophiyaan kennamu akka duraan jedhame hojii misoomaatiif ba'uuf dhiisuusaa jabeessee qorachuu mala. Horiin lammiin Ameerikaa dilaalaa mootummaa Ameerikaaf baase kun ka abbootiin irree mirga namaatiin gadi qabanii nama yoomsan biyya namaarraa godaansisan ta'uu malle. Gamtaan Awurooppaa rakkoo mirga dhaabootiin ilmaan namaa Itoophiyaa irratti gabaase jabaa baase. Ameerikaan illee mirgaaf dimokiraasii Itoophiyaa irratti jabeessitee dubbachuu malte.
Namni gabaas dhiyeessu kan ammoo dhugaa baay'insi dubbate kadhibiin gaazexeessaa Aljeeziiraa kadurii Mohaammed Adamoot innilleen waan barattootii Oromiyaa hiriir itti bahanii fi rakkoolee achirratti jedhan achirra dhalatte hedduu dubbate mariin duubatti dubbise.
Gaariidha Oromiyaa keessa ji'a shanan dabre kanaafi hiriiratu deemaa ture. Hiriira qofa osoo hin taane mirgi ilma namaa biyya san keessatti dhiitamaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa hidhatti guuramaa jiranii nama 400 walitti kalaakkaamu du'ee jira. Haati ilma irratti ajjeefamaa jirti. Abbaan ilma irratti ajjeefamaa jira. Dubartiin abbaa manaa ahootti gudeedamaa jirti. Rakkoo kana warratti himuu dhufne sanumarraa dubbadde. Kana caalallee biyyi tun biyyi Ameerikaa kun mootummaa Itoophiyaatiif gargaarsa guddaa waggaa waggaadhaan gooti. Gargaarsi kun immoo faayidaan isaa biyyi sun akka tasgabbooftu, akka nagaa argattu, akka guddattu, akka mirgi namaa kabajamu osoo hin taane biyyi sun warri biyya bulchaa jiru angoorraa akka turan akka gargaaraa jiruu fi wanti kun immoo Oromiyaa fi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane naannoo gaanfa Afrikaa saniif dhiibbaa inni fiduuf jiraatu boruu fi akka isaan hubatan itti himuu yaalee kana achitti egaa maal gochuu danda'amaa waan jedhu irratti yaada tokko tokko mootummaan Ameerikaadhaa gargaarsa waraana Itoophiyaatiif godhu akka irra deebi'ee ilaalu mirgi dhala namaa akka kabajamutti gargaarsi karaa waraanaa fi karaa tikaa biyya saniif kennamu akka yeroodhaafis ta'uu dhaabbatee akka qorannoon godhamu kan jedhu gabaabumatti kana.
Galatoomee maamila.
Thank you.
Congressman Kate Allison, Miseensummaan Marii United States godina Minnesotaatii filame. Godinni isaa godina Ameerikaa namni Oromoo kumii hedduun keessa jiraatu. Yoo hedduu hawaasa Oromoo Ogaden hawaasa Itoophiyaatii dhufanii rakkoo biyyi isaanii dhufanii waan natti himanii fi mootummaa keessaniin nu himaa waan jedhanii fi nulleen yoo hedduu gabaas baafneetiin barreeffama gargaraatiin mootummaatti himnaa jedhe. Waajjirri isaa yoo hedduu rakkoolee naannoo Oromiyaatii fi rakkoolee mirga ilmaan nama Itoophiyaa keessa jiran irratti gabaas baasaa jedhe. Rakkoo jarii jedhu irratti yooyyuu bulchooti mootummaa Ameerikaatiin wal arginu yoo hedduu inum dubbannaa fi jedhu Kongireesman.
When I talk to the Ethiopian ambassador, I'm going to share your concerns. I'm going to tell them how you feel. And I'm not just going to be talking for some theoretical issue.
Yeroon ambaasaaddara Ameerikaatiin wal argullee rakkoo keessan isiniifan dubbadha. Waan isitti dhaga'amu ittan hima. Rakkoolee aga tokko qofa miti. Rakkoolee warri kutaa'an keessaa filatame keessa jiran himatanillee isiniifan dubbadha. Fakkeenyaaf rakkoo akka yuuyyaarraa geessee fa'a. Wanni qalbiin namaa hedduu badee fi waan hedduu waan ta'an fa'a kan kana fakkaatan. Rakkoo afaaniin himanii keessa hin baane keessa dabree dhufe kun. Yoo ambaasaaddara Itoophiyaa argullee rakkoo keessan kana ittuman hima. Yoo aangawoota biyya alaa hedduu wal argu maaliif rakkoo biyya keenyaa keessa seentu nuun jedhu. Nummoo ummati kutaa nu keessaa filatamne rakkoo hedduu nutti matan kana sinitti himnaa jennaan. Wanni ummati arra waajira keenya dhufee dubbatelle kanuma. Aga rakkoon jarreen kanaa hin furamnetti gaaffiin keenya hin oolu ittuma fufna. Waajirri kiyyaa aga danda'u cufaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiruuf inuma iyya. Yoosin waan keessa jirtan nutti himnemmu nu beekuu hin dandeenyu. Namoota Itoophiyaa hedduu bakka ummanni rakkoo isaanii himachuutti jiru bakka buutaniiti kan isin dubbataa jirtan. Jarrillee waan hedduu isin irraa eegu.
Kongiresi Ellison akka iyyannoon tun asumatti dhaabbatti hin barbaannu jedhu.
As I see there are a number of cameras in here, I see a lot of people are taking video with their phones. This is a way for you to include people.
Akka ni argutti kunoo kaameraaf bilbilaan namoota hedduuti waa waraabbachuutti jira. Akkasiin uummata hin argin uummata hin jirreef oduu kana ga'uu dandeessan feena. Waan asitti ta'e kana Twitteriidhaan, Facebookiidhaan, Snapchaatiif sooshaal miidiyaa yookaan immoo sabaahimmaa hawaasaa kabiroodhaan waliif ergaa rakkoo mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jiru kana waliif ergaa walitti himaa. Aga rakkoon kun fala argatutti gadi hin teenyu jedha.
Qophiileen kalee akka warri qopheessi jedhutti Oromooti godina 30 USA keessa jiran jechuun godina 30 fi Kanaadaa keessallee itti dhufan tun qophii bal'oo qophiin borii ammoo tana fakkaatti.
Noofuun jiraanne faayidaa hin qabnuute tokkummaa haa jabeeffannu fayyaa sa'aadaan baga jirmatanii Oromummaa keessanii fi wanni irratti hundi wal geenyu dhaloota Oromummaa fi Oromiyaa irratti waan jiratti gosa joonii barbaachisu jiruun haa jabaadhaa fayyaa sa'aa galatuun.
Injifannoo kana fakkaatu argamtuun alagoota Oromoo ta'uu teenye tuffattee Oromoo ta'uu teenyetti. Aartu mataa waan cabsitaniif fuula dura uffatan ni jira. Wanni asitti baaneef kararraa nu hiikaa fi nu fayyadee waan nu gadhiisaa jechuudha.